Ngicela kule incwadi kaThithu chapter 2 namhlanje sizokhuluma ukugcina ngabesifazane. Sizokhuluma ukugcina vele ngo-August inyanga kabesifazane. Nake kuphapha leya esibi lesi besiyenza ukubheka izinto izwi likaNkulunkulu elikhulumayo nabantu besifazane. Namhlanje ngifuna sifunde uThithu chapter 2 kuverse 1 kuya ku-5 amavesi abalulekile umuntu wesifazane ufanele ukwazi wamemorize kube indawo yokufundisa lekhuleka eyisibuko ovamile kukamstoni. Uthithu chapter 2 chapter 2 kusuka kuverse 1. Ngepha wena khuluma ngalokho okufanele imfundiso elungileyo ethi amadoda amadala mawabe nayisibalo, ahloniphekile, anengqondo, aphilile ekukholweni, othandweni nasekubekezeleni. Kanjalo nabesifazane abadala mabayiphathe ngokufanele ubungcwele, bangabi yiyinhleli neyiqila zewayini, kodwa babe ngabafundisi bobuhle ukuze baququzele abesifazane abasebasha ukuba bathande abayeni babo nabantwana babo, babe ngaba nengqondo, abamsulwa, abaphatha kahle amakhaya abo, abalungile, abathobela abayeni babo, ukuze ingasandalazwa izwi likaNkulunkulu. Amen. UPaul kule chapter le uyala uTitus owaye umfundisi endaweni yaseCrete, kwi-island yaseCrete. Uyala ukuthi akafundise izinto ey'hambisana nesifundiso esiphilile, kunesifundiso esihle, esi-healthy, esiphilile. Kuchaza lokho afuna asifundise ibandla likaNkulunkulu. Leyo nto-ke ehambisana nalesi sifundiso, uma wehla uqhubeka nendaba uyabona ukuthi ukhuluma ngobungcwele. Ubungcwele buyahambisana ney'mfundiso eziyiqiniso zezwi likaNkulunkulu. Ngakho uTitus ufuna alifundise ibandla. Uyamtshela ukuthi akagxile kwiziphi izinto kwiy'gaba ey'thize zabantu ebandleni. Kuleso naleso sigaba sabantu ebandleni ukhuluma ngezinto obonayo ukuthi ziqondene ne-role uNkulunkulu afuna leso sigaba sidlale, kanye futhi ney'lingo ey'jwayele ukubhekana naleso sigaba sabantu. Uqala akhulume ngamadoda asekhulile kuverse 2 awanike iy'yalo ey'qondene ne-role yawo nama-temptations awo. Bese khuluma nabesifazane abakhulile kuverse 3, nabo umsebenzi oqondene nabo kanye nezinto abalwa nazo, uyabayala ukuthi ababe njani. Bese kuverse 4 no-5 akhulume nabesifazane abasebancane. Kuverse 6 no-7 ukhuluma nabesilisa abasebancane, and then u-9 no-10 ukhuluma neyiqila ababe amasilizi ngalezo yikhathi, ongabafanisa nathi sonke siqashiwe esisebenzayo ngey'khathi zamanje. Bese kuverse 11 ka-14 ukhuluma nebandla lonke in general, iyalo e-aplaya kubona wonke umuntu osebandleni. Then kuverse 15 agcine ngokuyala uTitus ukuthi akayishumayeleke lezinto, yizona lezinto ey'hambisana nesifundiso esiphilile uNkulunkulu afuna ibandla lizazi. Namhlanje-ke sobuka la okukhulunywa khona nabesifazane, aseze ukuthinta lokho okunye. Sobuka uverse 3 no-4. And kodwa ngaphambi ukuthi singene lapho nje, ngiyafuna ukudlula nje amadoda anothise okukhulunywa nawo. Kuyasiza lokhu ngoba kaningi abantu besifazane bayakhonona ukuthi kuyagcizelelwa, kuyanamathiselwa, kuyaqongothelwa impela makhuluma nabo, kodwa kwabesilisa nje uyajwayela ukushiwo lutho. Angazi nomhlampe ngoba yikho inyanga yabantu besilisa nosuku labantu besilisa, kungenzeka ukuthi lesisizathu. Kodwa kukudlula nje futhi kuverse 2 amadoda amadala mawabe ngayithibayo, othatha ubasuka emqondweni ukuzazi izinto ey'balulekile nezinto ey'ngabalulekile. Umuntu ayinikele lokhu kubalulekile, abe nomqondo oswangulukile ocabanga ngendlela efanele, abe ahloniphekile. Umuntu angenzi izinto eziyihlazo ey'menza alahlekelwe yisithunzi yena kanye nevangeli leli athi uhambisana nayo. Mayethi awabe anengqondo uchaza ukwazi ukuyilawula, self control. Amadoda awangalawulwa imizwa yawo, awangalawulwa ulalo, kodwa awalawulwe yizwi likaNkulunkulu. Abe ne-self control, athi abe aphilile ekukholweni, alazi iqiniso, alithanda iqiniso, abambelele kulona futhi aliphile iqiniso, abe healthy, abe nempilo mase kuza iy'ntweni zokomoya. Abe aphilile othandweni. Amadoda awangabi abantu abayinikele olakeni ekuqunukeni, bagcine bephatha ngabo abanye abantu, awangayicabangeli bona kuphela, kodwa wabe abantu abaphilile ekubeni nothando. Ekubekezeleni kusho ukuma uqine entweni, ungavumi ukunyakaziswa. Abantu besilisa ababe njalo, abaqine ekukholweni nasekuhambeni noNkulunkulu. Amen boba. Sengidlulile emadodeni, asizokubani besifazane. Kube sithi nabesifazane abadala uqala kanjani? Asibuze ukuqala ukuthi baba besifazane abangena kule category yokuba abadala azokhuluma ngabo ukuthi kumele baqeqeshe abasebancane. Uma ethi abadala, ngicabanga ukuthi emqondweni wakho uPawule unayo i-age anayo, ngoba siyabona isebenzisa kuTimothy, ucabanga ngabantu abangu-60 kuya phezulu. Or indlela ayisho ngayo, abantu asebekhulise abantwana, abantwana basekho emakhaya, noma bekhona emakhaya sebekhulile, sebeyimele, babantu abadala, basi babantu abasathethe abantwana besakhulisa futhi iy'ngane ey'ncane. Uyibona le nto ku-First Timothy chapter 5 kuthi ku-verse 9, umfelokazi obegame indoda eyodwa makangafakwa esibalweni uma engakabi neminyaka engamashumi ayisithupha 60. Kwakunohla lwabantu ibandla kufanele libalekelele, futhi kwakubuye ngathi abantu asebethathe ivawu yokuthi bazohleze besinde bangasagani, basebenzele ibandla, futhi ibandla linomsebenzi wokubanakekela ngokwey'mali. Kuthi ku-verse 10 kufanele ukuba aziwe ngemisebenzi emihle njengalowo okhulise kahle abantwana, yabo useqedile usebenzi ukukhulisa abantwana, obe nokuphana ey'hambini, ogeze iy'nyawo zabangcwele, osize abahluphekayo, futhi oyinikele ekwenzeni yonke imisebenzi emihle. Kepha abafelokazi abasebasha naye opposite, abakhulile yilaba abano-60 kuyale ngalaka-60 usemusha. Amen. Abafelokazi abasebasha ungabafaki ohlwini, ngokuba uma sebeshiswa yiy'nkanuko bayamdela uKristu. Echaza ukudela levawu babeyithathile yokuhlala babeyikhonzi zebandla, bafune ukugana. So ngabasebancane abagane, labasebe-over 60 bona abantu uPawulu ababuka njengabantu abadala. Xa sinalowo mqondo, njengoba ethi lapho ukuthi ayithatha abesifazane abadala over 60, iy'ngane ey'khulile ekhaya, kuyayishintsha nempilo yakho nezinto sefana uyinake. Mhlawumbe awusanakile zakho iy'ngane manje, mhlawumbe yiganile, yiganiwa yisekho, wenza nte ngesikhathi sakho uNkulunkulu ukubizela ekutheni wenzeni. Kodwa futhi uma ethi abadala, le principle ayifundisayo ukuthi abadala babe yibonelo bafundise nabancane, iya-aplaya kunanoma ubani umuntu onabantu abancane kunayo, noma kungakafiki 60, kodwa unabantu abancandela ngemuva ngokweminyaka nangokwesimo sempilo abangafunda kuwena. Abesifazane abadala kanjalo, mayethi kanjalo uqonda ukuthi njengalokhu kade kukhuluma nabesilisa ukuthi abaphile ngendlela ehambisana nobungcwele ey'nqweni bona abakuzona besilisa, kanjalo-ke nabesifazane abadala nabo baphile ngendlela efanele isimo abakusona. IBhayibheli njalo liyala ubulili bobubili, alendeleli. Kuneyalo elinika amadoda, kuneyalo elinika abantu besifazane. Uthi-ke okokuqala kabesifazane abadala, mabayiphathe ngokufanele ubungcwele. Lawo magama athi indlela efanele ubungcwele ukhuluma ngendlela efanele indawo anywhere lamagama ayisetshenziswa ngendlela umuntu ofanele ayiphathe ngayo for example uma ingene ethempelini endaweni eyaziyo ukuthi ingcwele noma uma isebukhoneni bukankulunkulu kunendlela yokubehavior ngesingisi kuthiwa i-reverent unesense yokuthi la okhona ingcwele endaweni kuyona noma ngisebukhoneni bukankulunkulu ongcwele ngakho kunokuyiqoqa onakho kunendlela yokubehavior efanele indawo engcwele kodwa-ke yena uyi-aplaya for life in general for abantu abakholwayo umuntu okholwayo uphila sengathi usethempelini sonke isikhathi zonke ey'ntweni zonke zempilo yakhe ngoba wasekho amathempeli manje yithi ithempeli likankulunkulu and ukukhona kukankulunkulu kuhleze kuhleli kuthina ngakho simele ukuba abantu abaphila sengathi basethempelini our whole lives iy'mpilo zethu zonke mabayiphathe ngokufanele ubungcwele abantu besifazane abakhulile ukhuluma ngebehavior yabo ukuyiphatha kwabo okubala yonke into umuntu ayenzayo izenzo zakhe amagama awakhulumayo uyabona nakwezindawo uTimothy for example ukuthi ngisho indlela abagqoka ngayo umuntu wesifazane okhulile akabukeke njengomuntu ophila ethempelini akakhulume njengomuntu ophila ethempelini likankulunkulu akenzise okomuntu ophila ekukholeni kukankulunkulu emqondweni wakhe uma usamarayize ukhuluma ngemisebenzi emihle uyibona ku-1st Timothy leyo chapter 2 uma ifundela uvesi 9 kanjalo nabesifazane mabagqoke iy'ngubo ey'fanele bahlobe ngokuhlakanipha nokuqonda kungabi ngey'nwele ey'lungiweyo ngegolide namaphabele noma ngezambatho ey'bizayo kepha okufanele abesifazane abathi bayamesaba uNkulunkulu abahlobe ngokufanele abesifazane abathi bayamesaba uNkulunkulu bahlobe ngemisebenzi emihle indlela yokuzenza muhle kumuntu wesifazane osesaba uNkulunkulu indlela yokubehavior yokuyiphatha kumuntu wesifazane othi usebungcweleni imisebenzi emihle kumele aziwe agcwale avame ekwenzeni okuhle umuntu wesifazane othi usebungcweleni othi wesaba uNkulunkulu amen uthi mabangabi yinhleli iy'nhleli abantu abakhuluma kambi ngabantu lapha kuthayithalisa kumanje umuntu ohlambalaza abanye okhuluma kambi ngamadala abanye awakhuphulele phansi ojakeni abenze babukeke kambi emehlweni abanye siyayifisa ukubahleka kodwa sikhona nje kuphela ukukhuluma iy'ndaba zabanye uyixoxe kodwa usuke kunenhloso yokumlimaza omunye yokumehlisa isithunzi yokwenza abantu bangamthatheli phezulu kakhulu isikhathi esingenhloso ukuthi wena ubuke kungcono kunabo uthi-ke abesifazane abadala mabangabo abantu abenze njalo abayiy'nhleli abasilandarisha abanye abantu babakhulume kabo kubuya sengathi ebudaleni babantu besifazane kuyenzeka le nto iqalisa isilingo esinzima even before ey'mpilweni zabo abantu besifazane abakhulile ikhona i-temptation isilingo sokubanjani ubagrampi ngesizulu yabona into egrampi umuntu okufunuka kalula ohlezenakho nje ukucikeka akanasikhathi abanye abantu ugqela njalo ukuyibona ukuthi sometimes kubantu abaselukhule besifazane umoya nje wokugqeka mhlawumbe ubangelwa ukuthi umuntu usebeneminyaka eminingi mhlawumbe naye ephathwa kambi abanye abantu kuningi ukuhlukumezeka benakho empilweni yakhe ngenxa yabanye abantu ngakho ubhitha uyababa nangaphakathi enhliziyweni yakhe mhlawumbe futhi nempakamo yokukhula nje ngeminyaka usuyibonile izinto uyibona ngathi wena owaziyo konke abarawundu nabancane nawabazi ngakho nesineke sokuphambuka kwabo awusenaso kangako ngoba uluhambile ngeminyaka ukhulile ngeminyaka uyibonile izinto ubonile nokwenza kwabantu ngakho ubekhona nje umoya wokugxeka kokungabi nasineke wokucriticisa kwabanye abantu yenzeka ibe khona le-temptation bese ivela ngokubakhuluma kambi abantu ogoga bagxeka yonke into ma bekhuluma nje yonke into yimbi babeka izici ngishe ey'nganeni zabo abefundisi abanye abazalwane bagcine bedala into embi umoya omumbi ebandleni wokucriticize nokujeka nokukhuluma kambi abanye abantu. Futhi-ke abantu besifazane abakholwayo asebekhulile kumele bakhule emiseleni kaNkulunkulu esebekhula ngeminyaka, babe abantu abamnene abanesineke abanomusa abagqugquzelayo ngamazwi abo, hhayi abantu abadicilela phansi abanye ngendlela abakhuluma ngayo. Amen. Ungayithukela amanye amavesi ahambisana nale nto kwabaseKolose 4 verse 6, ukukhuluma kwenu makube nomusa njalo kuyoliswe ngosawuti ukuze nazi enifanele ukubaphendula ngakho bonke abantu. Umuntu wesifazane nomdala iba nomusa emazwini akho, awafafaze ngosawuti amazwi akhe abe mnandi, apholise aqede ukubola, apholise amanxeka amazwi akho. Uyazi indlela okumele ubaphendula ngayo bonke abantu. KwabaseEfesu 4 uverse 29 uthi makungaphumi emlonyeni wenu nalinye izwi elibolileyo, into ebolileyo ingaphumi emlonyeni wakho, kodwa kube ngelilungele ukwakha njengokuba kudingeka. Iba umuntu owakhayo ongadicileli phansi ngamazwi akho ukuze libaphe umusa abezwayo. Ningamjabulisi umoya ongcwele kaNkulunkulu enabekuphawu ngayo kuze kube usuku lokuhlela. Makususweke libonke umunyu, i-bitterness. Makubaphathwa ngaba abantu bakulimaza, isuse leyo nto uyishiyele kuNkulunkulu owumphindiseli kuzona zonke izenzo ezimbi owazenziwa wena. Musa ukuyibamba enhliziyweni yakho, ugcine uyiveza ngokukhuluma kwakho, ulimaza abanye abantu. Bathi olimele uyalimaza. Musa uhlezi umuntu olimele enhliziyweni ngenxa yezinto mhlawumbe ezenziwa kuwena. Makususwe kuyintukuthelo, ulaka, umsindo, ukuhlambalaza nakho konke okubi. Maniphasane ngokumnene. Kube sethu nizwelane nithethelelane njengokuba noNkulunkulu wanithethelela uKristu. Amen. Sikubekele lapho kuThithu futhi. Mabangabi igcila zewayini abantu besifazane abakhulile okuchaza ukuba addicted otshwaleni ophuzweni oludakayo. Ma ufunda le ncwadi kaThetha sikwesela sibe kuyinkinga le kule ndawo yaseKrithi, ngoba kuchapter 1 verse 12 futhi omunye wabo umprofethi wakubo wathi abaseKrithi bangabaqambi manganjalo iy'lwane ezimbi ney'ninzi ey'vilaphayo. Iy'ninzi ama-glutthons, abantu abadla kakhulu noma baphuza kakhulu baze badakwe futhi bavilaphe kujwayele ukuhambisana. Bathanda ubumnandi nje bamaphathi nokudla nokuphuza, abafuni ukusebenza. Kwakunesaga sokuthi abantu baseKrithi banje futhi kwakuyindawo eyayinenkinga yophuzo oludakayo nobumnandi abantu baseKrithi. Sibuye siyiboneke le nto kubantu besifazane asebekhulile becakeka ophuzo oludakayo. Angazi manike emnothisini bazalwane. Athi umuntu sometimes noma ubengaphuze esemncane, umuntu wesifazane, kodwa akhule angene emabhodleleni ey'nkambeni kaFaro umuntu esemdala. Mhlawumbe isilingo sidalwa ukukhululeka, mhlawumbe indoda siyashona, mhlawumbe abantwana basekho ekhaya sebeyayiphilela ngoba sebekhulile. Mhlawumbe umuntu uzizwa eyedwa, uzizwa ngezwa, indoda ayisekho, abantwana basekho, ulonely. Mhlawumbe ngenxa lezo zinto lesilingo siyanda sokuthi umuntu ayinikele emabhodleleni ekukhuleni nasebudaleni babo. Abesifazane abakholwayo akumelanga babe njalo. Noma bekhululekile mhlawumbe nendoda ingasekho, kodwa bakhululekile maqondana noKristu, basanayo indoda nenkosi ewuKristu okumele bayiphilele, bayikhazimulise nangendlela abaphila ngayo. Mabe lonely, bamele ukusondela kuKristu. Okwazi ukubandukuza abantu besifazane kwi-loneliness yabo, basebenzise nebandla ubudlelwano obakheke ebandleni. Uyakwazi ukuba ney'ngane ungasenazo iy'ngane ebandleni. Uyakwazi ukuba nodadewenu noma ngabe kuthiwa unabo. Uyakwazi ukuba nomndeni noma kuthiwa ngabe uhlala wedwa uma usebandleni. Ngakho sebenzisa ibandla ukududuzeka, ungayitholi sewulingekela etshwaleni ngenxa yobunzima bokukhula nokudala. ngimele ukuqhubeka nokuba ne-self-control nezidoda nesithunzi nasesidaleni bantu besifazane abakhulwayo. Amen. Uthi kodwa ababe ngabafundisi bokuhle ukuthi bagqugquzele abesifazane abasebasha. Gqugquzele chaza ukuqeqesha, to train. Uthi abantu besifazane abadala ababe ngabafundisi. Akakhulume ngokuba umfundisi umuntu ohola ibandla enza umsebenzi wokufundisa nokushumayela ebandleni. Kodwa ukhuluma nje ngokuthatha irole yokuba umuntu ofuna ukuqeqesha abanye abantu besifazane. Mhlawumbe zakho iy'ngane eseyikhulile ngoba usumdala isekho, uya-adopt-ake la ebandleni manje iy'ngane ozoyiqeqesha zabantu besifazane. Ubuka abanye abantu besifazane abasebancane kunawe. Mhlawumbe basangena emshadweni, wena kade wafika emshadweni, bayaqala ukuba ngabantwana, wena usuwakhulisa wazi waqeda. Abakayazi le nto yokuphatha amakhaya nokuphila ngokungcwele empilweni. Umuntu wesifazane osekhulile ebandleni uNkulunkulu umbiza ukuthi athathe iroli yokuba ngumfundisi, ngumeluleki, ngumbonisi, umqeqeshi wabantu besifazane abasebancane. Ukwenza lokhu kokuqala nesibonelo asibekayo yena kweyakhe impilo. Ingabe bekhuluma ngeyakhe impilo ngobungcwele kufanele kuvele kuwena. Abantu besifazane abasebasha abakwazi ukubukela kuwena wesifazane okhulile ukuthi uphilelwa kanjani uNkulunkulu. Nge-example yakho uyabafundisa abangemumva kwakho. Kodwa futhi le nto yokugqugquzela, ukutraina, iphethe kuyona umqondo wokubafundisa-ke ngamazwi. Uyaba-explainela indlela kaNkulunkulu, uyabachazela ukuthi uNkulunkulu ufuna baphile kanjani emakhaya, kubantwana, kubayeni babo, ey'mpilweni zabo nje in-general. Uyagqugquzela, uyakorrektha, ukuqeqesha kuchaza leyo nto leyo. UNkulunkulu ufuna abantu besifazane abakhulile babe wo-coach, babe ama-mentor babantu besifazane abasebancane ebandleni. Isikhathi sokudala bantu besifazane akusona isikhathi sokuretire ey'ntweni kaNkulunkulu. Ngabe thaya emsebenzini kodwa ebandleni uyabona ukuthi ubizelwe ejokeni la ufanele uthwale njengomuntu omdala. Mhlawumbe usuqedile ngezakho iy'ngane kodwa awuqedile ngokusebenzela uNkulunkulu ngoba ukunikeza inye ingane ebandleni. Abantu besifazane kumele ngabe babhizi ebandleni kaNkulunkulu ngokuqeqesha abasebancane kunabo. Akusiwo umsebenzi wabefundisi bodwa. Amen. Umsebenzi wabantu besifazane abakhulile ukufundisa abantu besifazane abasebancane endleleni kaNkulunkulu. So-ke buka, uvula amehlo ebandleni ukuze ubone ukuthi iy'dingo yikuphi. Bona ukuthi basifakisha nani abantu besifazane abancane ebandleni. Usondele kubona, ugqugquzele, unikeze i-advice. Sometimes kwenzeka lokhu njey'nkonzo zomama zabantu besifazane ey'fomali befundisela abantu besifazane. Kwenzeka emaklasini, kwenzeka emakhaya imemana, umema osemncane kunawe ukuze azobona ukuthi ikhaya liphathwa kanjani. Kuwena osukhulile ukuhlangana nakho iy'khathi for one another ukuze nilulekane, nibonisane, nilekelelane ekukholweni kwenu. Kodwa abantu besifazane abakhulile abayenze ngenhloso le nto le, yenzibe umgomo. Kufanele ukwazi ukuphendula ukuthi obani wena obathagethayo ebandleni abalekelelo wena. Ibaba abantu besifazane obagadayo ebandleni ofuna ukwazi ukuthi siqhubeke kanjani empilweni yakho. Ubhekene nani empilweni yakho, ungasinza kuphi, ukuphi nokukholwa kwakho. Kufanele abe khona lawo ma-relationships bazalwane okumentorishana, okululekana, okufundisana kumele enzeke esifazaneni ebandleni. Amen. Angizeke kwabesifazane abancane uthi ukuze bagqugquzele, ba-train. Gqugquzela lapho ba-translate sengathi encourage, kanti igama elithi train sengathi ukhokho uvula kathisha eqeqesha othisha abasebancane. Ukhokho uvula kanese eqeqesha abanonese. Ubasondezela yena wozani nizobona mangisiza iy'guli ukuthi ngenze njani. Kwenziwa kanje, hayi kanje.
masejangele kawa magazi manneba amgubuzele uchaza ukuphila impilo ndawonye abantu basondeze kuwena ngenhloso yokubaletha la wena uNkulunkulu asekusize wafika khona ukubafundisa amazwi ibonelo nokuba khona nje ey'mpilweni zabo. Abesifazane abancane-ke ababe willingi ukugqugquzelwa nokuqeqeshwa, abadala abafuna ukuyenza le nto ababasukele abadala abancane ngoba ngekho abancane abasukele abadala. Isukele umuntu la sukelana nani la ebandleni makuphumi ungaphumi shwi cha uneyingane la eyidinga wena kusho uNkulunkulu. Sukela ukuthi imibuzo uzwe baphila kanjani kwenzeka ney'mpilweni zabo. Nina elibancane musana ukuthi niyaphaphela bangena empilweni yami uNkulunkulu la uyayifosa le relationship mayetela amadala ukuthi abaniqeqeshe ngamanye amazwi utshela nini ukuthi iqeqeshekanile. Vumani ukungena kulobu budlelwane bokutrenwa nokumentorishwa abantu abakhulile emkunami. Amen. Ngaphambi kuthi ngingeneke ey'ntweni ayibalayo ukuthi nimele ukubaqeqesha kuziphi izinto, uzobona ukuthi ugcile ekakhulukazi yena kubantu besifazane abajamile abashadile nezinto akhuluma ngazo eqondene nabo ngqondo. Isizathu salokho ukuthi ngale khathi uPawulu ebhala kwakujwayelekile ukuthi iningi labantu besifazane lalijamile, kwakungajwayelekile ukuthi abantu besifazane bangagami ngale ndlela kwakuyiyona nasezweni lakithi kuqala. Ngiyafuna nje ukudlula lapho. Into eyayenza abantu besifazane bagane iningi labo ingenxa yokuthi umphakathi, even umphakathi ongakholwa nje, wawusayibuka njengehlazo indaba yokuthi umuntu wesifazane angene ey'ntweni zokocansi aze azale abantwana engashadanga. Kwakuyinto eyihlazo kulo mphakathi, even abantu abangakholwa ngendlela kwakuyiyona nasezweni lakithi kuqala. Ngenxa yalokho abantu besifazane babegcina ubuntombi babo until isikhathi sokushada, okwakwenza-ke amathuba okushada akhuphuke, bashade abaningi babo. Ngiyafuna ukuniyala naleyo nto bazalwane, kakhulukazi nabantu besifazane abasebancane. Into enciphisa imishado esizweni noma isiphi isizwe ukuthi kujwayeleke ukuthi abantu bayocansini bengakashadi bazale nabantwana, kugcine kungasazeli ihlazo bese kuba yinto eyenziwa wona wonke umuntu. UNkulunkulu wayedalile ukuthi into egqugquzela abantu besilisa ukuthi baphuthume emshadweni, bawusebenzele umshado, bawufune umshado, ile mizwa yokocansi uNkulunkulu abanikeze yona, bese umphakathi uqinisekile futhi ayikho indlela yokuyisatisfya ngaphandle kokuthi uganwe ndoda. Therefore amadoda ayenze imishado, yanze imishado ibeningi. The more kwanda ukukwazi ukwaneliseka kwezocansi ngaphandle komshado, the more imishado izoncipha ezweni. Ile nto-ke nathi esiyibonayo ezweni lakithi, yingakho imishado inciphe kangaka. Kuqala kwakujala wonke umuntu, ingakho loPawulu emayibhala la ubhala almost as if wonke umuntu ushadile la ayebhalela khona, bendlula-ke lapo. Kodwa njengoba ngisho njalo angisho ukuthi kwakushada absolutely wonke umuntu. UPawulu uyakhuluma ngabantu ababengashadile namanje basakhona, babekhona ngalezo y'khathi. For example, kwabaseKorinte uyakhuluma ngokuthi nje yamukelekile ukungagami, uthi chapter 7 kwabaseKorinte, ngifisa ukuba abantu bonke babe njengami, wayengaganiwe uPawulu. Kodwa yilona lowo muntu unesiphiwo sakhe esivela kuNkulunkulu. Omunye uphiwe lesi mhlawumbe sokushada, omunye uphiwe lesiya mhlawumbe sokungashada. Kepha kulabo abangajamile nabafelokazi ngithi bekungaba kuhle ukuba bahlale benjengama, ayikho inkinga ukungagani. Angifuni ngizwale ngathi sithi wonke umuntu wesifazane kufanele ashade, kwamukelekile enkosini, awusuke ushoda ma ungaganile noma usungumfelokazi. Akuchazi ukuthi umuntu wesifazane ongaphelele. Sometimes uyaba khona umqondo onjalo ebandleni engathi abantu besifazane okuyibona abayibonele abamele ukulekelela abanye laba abashadile abanemindeni, cha, sinjani. Bamukelekile abantu besifazane abangaganile ebandleni kaNkulunkulu akusilo ihlazo lokungapheleli in any way. Amen. Siyazi ukuthi la chapter yakhona lokuthi bonake kumele bafocus ekuthokoziseni inkosi ekunikeleni imizimba yabo enkosini bengwele nemiphefulo yabo bayahlukanisela uNkulunkulu ngoba abanawo abanalo ijoka lokunaka umuntu wesilisa indoda nabantwana basingile nje ayikho inkinga uma ubizwe ngalolo bizo luhle lwamukelekile enkosini futhi luwusizo ebandleni. Abantu besifazane abangazi ukugana kodwa basebenzela ibandla bengenayo imindeni ebaphazamisayo ekwazini ukusebenzela uNkulunkulu. Nansi into yokuqala abantu besifazane abadala okumele baqeqeshe yona abancane. Bandifunzela besifazane abasebasha ukuba bathande abayeni babo. Abantu besifazane abasebasha bayadinga ukufundiswa ukuthanda abayeni babo. Uyayibuza ukuthi akufanele ngabe into eyenzeka ngokwemvelo nje lokho. Cha, ayenzeki ngokwemvelo. Ingakho namadoda eyalwa ukuthanda amakhosikazi awo ngoba i-tendency yomuntu oyisoni ukuyithanda yena bese yabasebenzisa bonke abanye ukuze yena athokoze. Kunjalo emadodeni, kunjalo nabantu besifazane. Ngakho bayadinga ukululekwa ukuthi abafundi bathanda okwangempela abayeni babo abantu besifazane. Bangalingisi izwe eligqugquzela abantu besifazane ley'khathi zamanje ukuthi babe independent, bayimele, bayinake bona, baphesiwe zabo iy'mpilo nendoda ayibona. Awuyeke mani ukuba umuntu wesifazane lokho evolve around indoda. Ukhunya kanjalo ey'ndaweni zokusebenza. Umuntu wesifazane lohlezi ekhuluma ngumyeni wakhe, umyeni wami lokhu, umyeni wami lokhu, uzophakela obani, uzowashela obani, ubukela phansi kulezi ndawo zama-professional. Ngoba kuyadiscouragewa ukuthi umuntu wesifazane afocuse kumyeni wakhe. Thiwa inake wena mandiyeli. Uyibeke wena phambili. Into okhulunywa ngayo manje o-self love. Me time. Kubantu besifazane. Ukuthanda umyeni wakho la uma uPaul ebhala kanje uchaza ukuyinikela ekumenzeleni okuhle umyeni wakho, ukuhlangabeza iy'dingo zakhe, ukumlekelela ngayo yonke indlela ongamlekelela ngayo ey'dingweni zakhe. Lokho vele umsebenzi wokuqala uNkulunkulu eyodalele amakhosikazi u-Eva wayewumsizi ka-Adamu. UNkulunkulu lindele ukuthi indoda eganiwe ithole umsizi, umuntu ozoyinaka ayilekelele empilweni. Makhulunywa ngonkosikazi o-excellent lapha encwadini yezagadi 31 futhi okuvesele ubani ongatholi umfazi woqobo, an excellent wife. Uyigugu eledlula inani lamalungu, special special lomama. Athi uvesi 11, inhliziyo yomyeni wakhe iyamethemba. Ake sihlale umyeni wakhe kunomuntu ongamethemba, kunomsizi. Uthi ayikho ukulahlekelwa inzuzo. Akukho kuhle angayi ukuthola lo baba oganwe lo mama. Lo mama uwusizo lo baba. Uthi kuvesi 12, uyayenzela okuhle, hayi okubi, zonke iy'nsuku zokuphila kwakhe. Unkosikazi ohamba noNkulunkulu uwusizo kumyeni wakhe, umenzela okuhle, hayi okubi, zonke iy'nsuku zokuphila kwakhe. Ibusisiwe indoda eganwe unkosikazi okholwayo owesaba uNkulunkulu, ithole usizo, ithole ukuthandwa nokulekelelwa. Athi verse 23, kuyona incwadi yezaga, indoda yakhe iyahlonishwa emasangweni. Ngesikhathi ihleli namalunga ama-elder eze, uyahlonishwa ngenxa kankosikazi wakhe nendlela yena ayiyona nendlela amlekelela ngayo empilweni yakhe. Amadoda akhe masibela kuthathasi into adinga kuyona usizo kakhulu kunezinye izinto, abantwana nekhaya. Ngoba uNkulunkulu misile ukuthi indoda iyaphuma iyosebenza la uNkulunkulu eyibizele khona, kodwa ingane iyafuna ukuba nazo, ithinga ukulekelelwa-ke ngabantwana, ithinga ukulekelelwa ngekhaya. Ingakho bona uNkulunkulu ewuthatha lowo msebenzi wekhaya nabantwana ewubeka kubantu besifazane abaganile njengomsebenzi wabo. Futhi-ke uma uqhubeka mabagqugquzela besifazane abasebashuba bathande, waqala namadoda nabantwana babo. Abantu besifazane bayithande iy'ngane zabo. Again, nale nto ayizenzekeli nejurali. Ngangicabanga ukuthi iyenzeka ukuthi umuntu wesifazane abathande ngokwemvelo abantwana. Akusibo bonke abantu besifazane abathande abantwana babo. Ngisho sebebazele abanye abantu besifazane bambona umntwana njengento emphazamisayo. Iyamphazamisa empilweni afuna ukuyiphila, ngakuhle nje funa indlela yokumsusa kuyena umntwana. Wethu umsusa ngokumyisa kogogo, ngokumyisa endaweni, bavuka bafake ama-boarding school sometimes, hayi ngenhloso yokubasiza, ngenhloso yokubasusa. Ngoba bayiphazamiso empilweni abafuna ukuyiphila abantwana. At its worst, le nto yokungamthandi umntwana ivela ngokumbulala umntwana engakazalwa. Ngakho abantu besifazane ababathandi abantwana ngokwendalo, bayadinga ukululekwa, ukuqeqeshwa, ukugqugquzelwa. Abantu besifazane abasebekhulile ukuthi yithande ingane, bathande abantwana babo. Ngakho bomama ekhulile ifundiseni le nto le ukuthi umuntu wesifazane angayinqeni ingane. Ningabi futhi ogogo, nina bogogo nibuyena enze iphutha la. Nakhulukazi kaZulu. Nibaphuce iy'ngane. Abazukulu niyabaphutha, nibathathe babe namina, nithi qhubeka wena. Ungagodla abazukulu. Ngakho lo akafundi ukuthanda iy'ngane zakhe. Uzele kodwa iy'ngane ey'kagogo. Akasazi isitefe sey'ngane. Akakwazi ukuba nesineke sabo, akakwazi ukubaqeqesha, ukubafundisa ngendlela uNkulunkulu ayele ngabo abazali, ngoba wena uyamenzela. Mhlawumbe omunye uthi, eyi phela fanele ngibabambe ukuze angisize lo kumbe. Thenga uNkulunkulu ngosizo oludingayo, iy'ngane ezikhushele koma bazo. Akafundi umama ukuthanda abantwana bakhe, thina esikholwayo asihlakaniphe, singalingi sizwe kulelo phutha lelo. Amen. Ningayiqazi ukuthi ingane kagogo le. Uwena ufanele ufundise uma walengane ukuyithanda ingane. Kusho uNkulunkulu. Yijoba lakho ukuqeqesha umama of the future. Wena mama osukhulile. Uthi bafundiseni nokuba babe ngaba nengqondo. Ukuba nengqondo kuchaza ukuba self-control. Abanganawo ama-emotions abo. Abantu besifazane bafila strong nje, banama-emotions astrong, kodwa bangakulawuli. Funda ukuyilawula ngokwezwi likaNkulunkulu, ungalawulwa iy'fiso zakho. Funda ukulawulwa izwi likaNkulunkulu, bafundiseni ukwenzenjalo. Babe abamsuka, kuchaza ukuba pure. Bangayixubanisi nezinto ey'ngalunganga. Abayihlangule ekonakaleni kwasezweni, bafunde ukuphila impilo engcwele. Bangalandelizwe endleleni eliphila ngayo, kodwa bazahlukanisele uNkulunkulu. Kuthi ababe abaphatha kahle amakhaya abo, ababe kahle futhi ababe abasebenza ekhaya. Ngoba njengoba bemshilo, lezinto ezinye uPawulu ayibalayo, izinto ze-character, izinto eziwumsebenzi, indaba yabantwana nekhaya, ngoba ila umyeni edinga khona usizo. Uma umthanda umyeni wakho, uyamlekelela kubantwana ngokuthi ubagona abantwana babe responsibility number one yakho, hayi lento yamanje yokubangisana. Mayenzela amamuvi, mangowamamuvi bazama ukuphusha indaba yomama ophumayo, ubaba osalayo. Bathi no, wayifanele iy'ngane yinabo yimpilo ukudlula indoda, nendoda ayinaki ingane endawo zosebenza njalo. Kuthiwa kungena i-paternity leave ukuze namadoda wahlala ekhaya ney'ngane umama eze ofisi. Angithi intendi, kodwa kune-agenda behind khona. Nina besifazane abakhula kufanele niyibone, ningathatheki yona. Uthi uNkulunkulu zinakele iy'ngane zeyayo responsibility kuqala. Yebo uzokulekelela, kumele akulekelele, kodwa iy'ngane ziyijoka likamama kuqala kunobaba. Just like ubaba ukuthi kudliwe la ekhaya, kuphilwe ngendlela efanele uNkulunkulu la ekhaya, ijoka lakhe ukuhola. Umama ijoka lakhe, iy'ngane nekhaya. Asinabangeli indaba yekhaya. Ubaba alalekelele, kodwa umama kavele ukuthi uyalibona indaba yekhaya njengejoka lakhe kuqala. Amen, bantu besifazane. Amen. Asiyeke uprogressa neze. Sibange amathozi asendlini, sibange izitsha, sibange iy'ngubo. Amadoda wona ayahlakaniphela, afuna ukuhamba ayokwenza imali, kodwa wafuna ikhaya. Kuyo kanjalo ezweni, hayi kubantu abayaziyo idizayini kaNkulunkulu enhle. abesifazane abakholwayo bayawazisa umsebenzi wasekhaya. Abawubuki njengomsebenzi wabantu abangafundile. Amen. Bayathanda ukupheka, bayathanda ukuwasha, bayathanda ukuklina, bayathanda ukulungisa ikhaya lelihle, bakubona njengomsebenzi omuhle ohloniphekile
uNkulunkulu afuna bawenze onomvuzo omuhle emazulwini.
Bathatha ipride ekwakheni ikhaya elimnandi for umyeni wakhe nabantwana bakhe, abantu besifazane nabakhulu bakhe.
Achaza ukuthi abavumelekile ukusebenza ngaphandle. Nalo wesifazane wa Proverbs 31 wayebuyathenga amasimi ahamba yo-trader, kodwa kuyacaca ukuthi i-primary focus kwakuyikhaya lakhe. Yingakho ebongwa indoda yakhe nabantwana bakhe. Asizi ukuthi ubongwa abanye basemasimini nabanye osomabhizinisi. I-value yakhe, ukunconywa kwakhe, into okumele ayigqaje ngayo ukuthi umyeni wami usizakele ngobukhona bami nabantwana bami basizakele, yila nomvuzo uNkulunkulu awubekela abantu besifazane ukhona. Noma usebenza ngaphandle, kodwa ikhaya elakho uma uganile. Amen. Njengoba njalo umsebenzi wami imbokodo. Asikuthendezele ukufundiswa kanje bathi. Yinto othi uma uyenzele ubone ukuthi inayo i-fulfillment la ekhona. Nabasebenzayo bazama indlela zokuthi bathi bathi how can we have it all? Bekuthanda ukuthi ngabe kanjani i-CEO yenze namilioni kodwa futhi ngibe umama full time. Ajwayele ukwenzeka. Kufanele kube khona ukusalayo isikhathi esiningi ukuze okunye kuye phambili. Kodwa-ke kuhle ney'nkampani zizame iy'ndlela zokwenza abantu besifazane bakwazi ukuba semakhaya. Hhayi indaba yama-overtime nama-late hours nani, kodwa-ke izwi anikwazi ukuthembela kulona. Izofana niyicabangele nina nakumakheriya enimakhethayo, imisebenzi eniyithathayo, kufanele ikuvumele ube umama, ube unkosikazi.
Kuthi abantu abalungile okuthanda ukuba kind, uba usizo kwabanye abantu. Umuntu wesifazane okholwayo akacabangeli yena nomndeni wakhe kuphela, athi abe abathobela abayeni babo. Bayamlandela ubuholi babayeni babo, abakhompithi nabayeni babo, bazama ukubaphatha noma ukubamanipulator. Bazibhele ekuholini ibona, balandele ezabo iy'ndlela ababona ngazo ney'ndlela ey'thandwa abangani. Abantu besifazane banazo isilingo sokulandela abangani nama-influencers abanye abantu besifazane. Ayiziphi indoda yakho ukuthi yona ibona kanjani? Abakholwayo bayabathobela abayeni babo. Mayibhala la ufaka u-own husband, who submit to their own husbands. And umqondo ukuthi hhayi ukuba submit-a kona wonke amadoda, madoda abo kuphela. Kona manye amanye amadoda anomqondo wokuthi angashaya umthetho nje yonke indawo nakumakhosikazi amanye amadoda. Cha, sinjalo. Nawe mama uganile awuhambe uthola yonke indawo, uthobela eyakho indoda kuphela. Kukhona ukuthoba obu-general kwabantu abakholwayo, bethobela ama-elder ebandla ngoba bafundisa izwi likaNkulunkulu. Nawo hhayi ngoba eshaya umthetho nje noma umthetho othini. Uthobela uNkulunkulu through abantu abafundisa iqiniso likaNkulunkulu, bese uthobela umyeni wakho kuphela. Awuhambi uthoba emarenki nakuphi nakuphi. Akushiwo njalo. Azibaleke ngale. Usinikeza imotive ukuthi nimele ukuyenzelani le nto, uthi ukuze lingahlanjalazwa izwi likaNkulunkulu. Abesifazane abakholwayo kumele bakhumbule ukuthi indlela abayiphatha ngayo ireflektha kwivangeli. Abantu babuka ivangeli ngendlela wena oyiphatha ngayo. Ma ungayiphathi kahle wena kwikharaktha yakho noma ekhaya lakho, kumyeni wakho nabantwana bakho, abantu bathole ithuba lokugxeka bahlambalaze inkolo yethu endwele. Liyahlanjalazwa ivangeli ngenxa yokungayiphathi kahle kwabazalwane ey'mpilweni zabo. UNkulunkulu akakufunike lokho, ufuna kunalokho sihlobise ivangeli. Indlela oyiphatha ngayo kube ngathi ufaka amadayimani namarubhi namaijwelari ezweni kaNkulunkulu, lenza benhle lithandeke kubantu. ngendlela wena umuntu wesifazane oyiphatha ngayo. Usho njalo uma wehlela ngenzansi esekhuluma neqile lapha verse 9 uthi ngokunjalo ziyale iy'ncebi ukuba zibathobele ey'basebenzelayo zibathokozise kukho konke, zingaqabulisani nabo, zingantshontshi zikhombise ukukholwa okuhle ukuze ivunuliswe ngokuhle imfundiso kaNkulunkulu umsindisi wethu ey'ntweni zonke. Indlela yethu yokuphila kumele ivunulise ivangeli, ilenze bebihle. Abantu abaniyongomama bebuka wena balithande ivangeli, namadoda nomakhelwane nabantu basekhaya mabebuka wena muntu wesifazane omdala nomncane, ivangeli alibuke livunulile libihle. Amen.
Amen.
Amen.